exclusive from bigvoicemusic.com.
Abantu banendwisha ine balenkali fyomuthu bafoya nkawe ulwendo bale mona le lokale natampire bakanka pwe babumi bwandi balensosele fibi bafoya nkawe ulwendo bale mona le lokale natampire bakanka pwe tabaishi bekona fuma. Bati kufite babuke basangana katula noma mumona e mumuchenefi kumutima ndeka vila dokotela e idalani na imwe narimia afuile mwadilenga nalikoma kumutima e shalombele pwefi umafienu nebo mutende naleka vila lelo mole fwayanka we ababantu wale nduisha ine wale nkalifio mutu bafwayanka we ulwendo wale mona le lokale natampire bakanka pwe babumi bwandi balensosele fibi bafoya nkawe ulwendo wale mona le lokale natampire bakanka pwe tabaishi bekona fuma.
Over the years, I'm wishing be more happy never over the years. No doubting I'm all a daughter. Nothing on the fear, no proud linga mola nsonta. Nsonta. Chabi pila fe story mwa isanga pakati. Vilamba nechi konko konse nali pakati. Support a kwali nalife one bow. That's why neka ndavo mokulisha jumbo. What's the matter do? Whenever you look at the friends, you go support a bafilwa. Palasi kula ipompa feweka na kuchitefte bafilwa. Shakatale na kaponga boom fwa. Kalatwa li lila nebo kwimbila boom fwa.
Sedevano kwisa fika kopano murwendo rwandi life yandi yose yali palo ifima tshina le twika fyali swile balo shala vile lesa wandi wanda kapama palo bala kabilo kumbona ndie lomba mubumi wandi bale mponesha malomba daba believer if you just afena nomba la kumiti mashabo kwa isulile vilonda ameno maf pa basekela fyo bufi ilinga baneswe batula sanembi fwi bajane yandi bale pepelela downfall no ishi bakashina lindela po mitamfu
Kalifio mutu, bafoya nkawe Ulwendo wale, mona le lokale natampire Bakanka pwe, babumi bwandi Balenso sele fibi, bafoya nkawe Ulwendo wale, mona le lokale natampire Bakanka pwe, tabaishi bekona fuma.
From bigvoicemusic.com.